Esule yokutano. Mudukane ruine rui mungudeze Yerusalemi. Mulabenno, mumanye, munonyeze mu bifo byamwe bigazi, obanga munayinza okulaba omuntu. Obanga waliwo n'omu akola ebyensonga, anoonya amazima, kale n'akisonyiwa. Era ne bwe boogera nti nga Mukama bwali omulamu, mazima balayira bya bulimba. Ayi Mukama, amaaso gwe tegatunuulira mazima. Obakubye naye ne batanakuwala. Obamazeewo naye bagaanye okubuulirirwa. Bakakanyazizza amaaso gaabwe okukira olwazi, bagaanye okudda. Awo ne njogera nti mazima bano baavu, basirusiru kubanga tebamanyi kkubo lya Mukama newaakubadde omusango gwa Katonda waabwe. Neegendera eri abakulu ne njogera nabo kubanga bo bamanyi ekkubo lya Mukama n'omusango gwa Katonda waabwe. Naye abo bamenya ekikoligo n'omwoyo gumu ne bakutula ebisiba. Empologoma eva mu kibira ky'eriva ebatta. Omusego gw'ekiro gulibanyaga, engo eriteegera mu bibuga byabwe, buli muntu ava omwo anaataagulwataagulwanga, kubanga okusobya kwabwe kungi n'okuseeseetuka kwabwe kweyongedde. Nnyinza ntya okukusonyiwa? Abaana bo banvuddeko ne balayira abo abatali bakatonda. Bwe nabaliisa okukkuta ne bayenda, ne bakuŋŋaanira mu nnyumba z'abakazi abenzi ebibiina. Baali ng'embalaasi ezaaliisibwa enkya, buli muntu ng'abeera mukazi wa munne. Siribonereza olw'ebyo, bw'ayogera Mukama, era emmeeme yange teri wala na ggwanga ku ggwanga erifaanana bwe rityo. Mulinnye ku bbugwe waakyo muzikirize, naye temukomekerereza ddala. Muggyeewo amatabi gaakyo kubanga siga Mukama, kubanga ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda bankuusizza nnyo nnyini, bw'ayogera Mukama. Beegaanye Mukama ne boogera nti, si ye, so obi tebulitujjira, so tetuliraba kitala newaakubadde enjala. Ne bannabbi balifuuka mpewo, so n'ekigambo tekiri mu bo, bwe balikolebwa bwe batyo. Mukama Katonda ow'Eggye ky'ava ayogera nti, kubanga mwogera ekigambo ekyo, laba ndifuula ebigambo byange mu kamwa ko okuba omuliro n'abantu bano okuba enku, era gulibookya. Laba, ndireeta ku mmwe eggwanga eririva ewala, mmwe ennyumba ya Isirayiri, bw'ayogera Mukama. Ggwanga ly'amaanyi, ggwanga lya dda, eggwanga ly'otamanyiiko olulimi lwalyo, so totegeera bye boogera. Omufuko gwabwe ntaana eyasaamiridde, bonna basajja b'amaanyi, era balirya ebikungulwabyo n'emmereyo, batabani bo ne bawalabo bye bandiridde. Balirya embuzi zo n'ente zo, balirya emizabbibu gyo n'emitiini gyo, balimenyaamenya n'ekitala ebibuga byo ebiriko enkomera bye weesiga. Era naye ne mu biro ebyo, bw'ayogera Mukama, sirikomekkerereza ddala gye muli. Awo olulituuka bwe mulyogera nti, Mukama Katonda waffe, kiki ekimukozezza ffe ebyo byonna? Kale n'olyoko bagamba nti, nga mmwe bwe munvuddeko ne muweereza bakatonda bannaggwanga mu nsi yammwe, bwe mutyo bwe munaweererezanga bannaggwanga mu nsi eteri yammwe. Mubuulire kino mu nnyumba ya Yakobo, mukirangiire mu Yuda nti, muwulire nno kino mu abantu abasirusiru era abatalina kutegeera, abalina amaaso ne mutalaba, abalina amatu ne mutawulira. Temuntya, bw'ayogera Mukama, temuukankanire kujja kwange eyateeka omusenyu okuba ensalo y'ennyanja olw'ekiragiro ekitaliggwaawo, n'okuyinza naye teyinza kugusukkako, era amayengo gaayo ne bwe geesuukunda naye tegayinza kuwangula, ne bwe gawuuma naye tegayinza kugusukkako. Naye abantu bano balina omutima omuwaganyavu era omujeemu, bajeemye bagenze, so teboogera mu mutima gwabwe nti, tutye nno Mukama Katonda waffe awe enkuba, ddumbi ne ttoggo mu ntuuko zaayo, aterekera ssabbiiti ez'ebikungulwa ezaateekebwawo. Obutali butuukirivu bwammwe bwe busindisa ebyo, n'ebibi byammwe bye bibaziyiriza ebirungi. Kubanga mu bantu bange mulabika abasajja ababi, balabirira ng'abateezi b'ennyonyi bwe batega, batega omutego bakwasa bantu. Ng'ekiguli bwe kijjula ennyonyi, ennyumba zaabwe bwe zijjula bwe zityo obulimba. Kyebavudde bafuuka abakulu ne bagaggawala. Bagezze, banyiridde, weewaawo basukkiriza ebikolwa eby'obubi. Tebalowooza nsonga, ensonga y'atalina kitaawe, balyoke balaba omukisa, so tebasalira baavu musango gwabwe. Siribonereza olw'ebyo, bw'ayogera Mukama, emmeeme yange teri wala na ggwanga ku ggwanga erifaanana bwe rityo. Ekigambo eky'ekitalo era eky'ekivve kituukiridde mu nsi. Bannabbi balagula bya bulimba, ne bakabona bafuga ku lwabo, n'abantu bange baagala kibeere bwe kityo. Era mulikola ki ku nkomerero y'ebyo?